60 years old jo.
Yeah.
Ilipatikana ikifanya mapenzi na umbwa jo.
Ish. Doggy star.
Afu iraya jo jina ni inaitwa Frederick Macarius. Frederick was a nut. They say we've been attracted to animals.
No. Well, just saying, like, okay. Everything turns you on.
Yeah.
Everything. Mm. Unaweza angalia hata shape ya apple.
Mm.
Anything, and you know, like, you just want to poke holes into things.
Mm.
You know?
Yeah, that's just scary. See animals, okay? Other fruits.
Maka fruits, Joe.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu batuli hata tu wache tu
Eko nene.
Yeah, na reason tumeanza na Eko nene atujasema ni the weekend update ni juu hii si a weekend update. Hii tu ni show fulani tumeamua kuifanya.
Yeah.
Cause on the day we are recording this, the next day tuna travel mina ira yanaitua Ian tunaishia Masai the Coast hivi kubarizi. Nikilema kubarizi.
Okay, ni kupunga hewa juu.
Kupunga hewa?
Mm. Kupunga hewa si karibu na bahari. Kupunga hewa ni huko hivyo kwa nini? Kwa forest.
Mm.
Yeah. Kwa forest, mahali kuna hewa.
Mm.
Kubarizi ndiyo jina, you guys.
Okay, you guys. Mwalimu
Mbega, you guys, nilikuwa namsikiza. Mm. Yeah. Wajira ya, haikusoma Kiswahili na radio. Siliko tunayakiwa radio hapo.
Yeah, yeah, yeah.
Namba, wanafunzi, vitabu viko tayari.
Mm.
Sisi ni kituo cha KIE. Nakumbuka kila hiti.
Yeah, nakumbuka hizo siku. Yeah.
Yeah. Yeah, okay, mimi nisomeshwa Kiswahili na Kisapere.
Oh.
Mm. Mother.
Yeah.
Mother.
Yeah, but yes. Now most of my classmates on your watch, they nini with you.
Yeah.
Hata King also.
Yeah. So tuka decide since hii atuwezi do the weekend update because we don't have enough news material to work with. We decided, what about talking about something like a letter to my 20-year-old self? Like, if you could talk to your 20-year-old self, what would you tell him?
Mm-hmm.
And I think, tukifikaga 20, the first thing inafanyikaga ni kufall in love. Una fall in love raisi because you're idol. An idol mind is the devil's workshop. So mimi nishawe wambiaga, nikiwa kwa ule umri wa miaka 19, nilikuwa najulikana kuchezea sehemu nyeti yangu.
Mara 19.
Nilikuwa nikijipata, nikijipata peke yangu, nilikuwa najiguza-guza. Naguza-guza mpaka rungu inatoa wazungu. Nila la jaga hivyo. Ha?
Yeah, I'm a pov.
Reza TZ uitaga nini wazungu? That's okay.
Wanaita wazungu kwa nini? Kiswahili ni kama ni shenya kwao.
Juni White, jo.
Oh.
So, shida tu ni isi hiyo peke yake. Jo, hata makamasi matime ituanga wazungu.
Ay, you guys,
but lakini jo, wacha ni nini? Jo, wacha ni tafute hii. Rapta wendo na kwa gamsa wa kusikiza hizi ngoma za TZ. Jo, jesike nga baikoko?
Sijawai.
Bai koko ya nani jo mboso, yora ya jo semanga utahita wazungu. Jo isikia gaiyo jo.
Yeah, isikia gaiyo. Maybe nisikia lakini kujua maana yake.
Inakuwa gaiyo jo. Situko ni kitu i-connect kwa internet. But sasa, ileta imbato natafta yo lyrics. You guys love any advice you'd give to your 20-year-old self?
You guys love, ineza kuumiza, lakini usichukue personal. Because if you're 20-year-old, na uko mahali kama Madhare.
Yeah,
nipatiane
yeah.
Tu because Kenya yote imesota.
Mm.
So wacha nipatiane na mahali penye mimi nilikuwa nimesotea. Unajua kila mtu kuna kule alikuwa amesotea.
Yeah.
So mkiwa Madhare na uko na dem ko 20 year old.
Mm.
You guys see love.
Mm.
You're friends with benefits. Anything can happen at any time. Na yeye anaweza kuja kutembea Madhare from Karen. You guys jipande uko single. na dem unajua anakuambia ngatu live.
Mm.
Hey, anatoa benefits anakuambia let's be friends.
Hey, yeah, you guys. Without the benefits, nah.
Yeah. You guys, inakugani machungu.
Now you're talking like you went through it.
Nimekapitia. Nimekapitia, you guys.
What happened?
Jina ntalibana la huyu kidosho.
To protect the innocent.
Yeah.
But she's not innocent.
Bibi ya mtu.
Say innocent.
Sasa ni bibi ya mtu. Demi yote alikuwa dem siku zetu. Saizi most probably ni wife wa raya fulani ya kawaida.
Saizi ni wife wa raya fulani. You guy, who dem, ndio dem aliacha. nikashika manyonyo vizuri for the first time. Ilikuwa ni zile za anavuruta nini kabra. Acha kuniumiza.
Ulikuwa unashika machungu.
Nanaguza kama titi, you guys sideways. You guys waliniambia, touch them you guys.
Have fun.
Niko 20 year old you guy. Nafinya nikawa over.
You can joke, na joke your feeling.
Una joke your feeling.
Yeah, yes.
Una joke you guy ukiwa miaka mbao and then ule shore mwenye ta.
Ina cheza jo. Yeah.
You guy kabra kalie kwa chini.
Yeah, kambua chezea.
You guy ni kambua chezea.
Chezea nyonyo.
Eh, you guy.
Ati manyonyo.
You guys kwa zile za ule demia, nipo nyonyo, nipo fiti. Na, chiki, nalisho vitamu.
Niko nalisho vitamu. You guys niko mwamba. You guys nambo nyonya, you guys niko ayeyeye. Au mademu ngine nikuwa nimekatia. You guys nikuwa ni a matter of seconds. Nikikuza tu kidogo nambo, wacha kunisumbua. So, nilikuwa niyo feeling, natamani ule demia atakuja kubali ni mguze matiti you guys. Ndafinya hata kama ni 3 hours.
Okay. So after okay. After hiyo now what happened? Kwani alikuacha kwani?
Huyo dem aliniacha. Nilikuwa nimemkatia kitu kama miezi 5 hivi.
Yeah.
Na sasa vile nakupatia hiyo story ya Martin vile alikuwa ameingia box you guy.
Yeah.
Nilikuwa nimekatembeza tu once you guy. Na si ile once ya keraya. Ni ile once ya kitu kama 6-7 seconds you guy.
Eh, najua gato. Kale ka kwanza kale.
So kulikuwa nakaa wash hapo juu. Kuna raya fulani likam na Toyota Corolla you guy. Sitakuja kusahau make ya hiyo gari. Toyota Corolla ya white. Huyo dem alikuwa hapo juu. Asi akuwa nini kwa petrol station, alikuwa tu karibu na peti. Hiyo raya kulingana na nduru za kuaminika because mimi nilikuja kuitwa kwa hao. Ilimuita tu. Ile madam nakaa hapo yuga yaka come. Na akaingia kwa Toyota Corolla. Na nikabaki niko friends with benefits and friends you guy. Niko single. Na nilikuja kutona, nilikuja kutona raya yangu inaitwa Mboro. Na alikuja kiraya, alikuja mimi demi yangu wezi ya kwa Toyota. Na shindo ile raya inaongea nini? Sasa je ni zile za kiraya. Juni ile situation. Hizo raya zote zinajua dema meko kwa Toyota. Mimi tu ndio siju.
Yeah.
So ikisema hivyo raya zingine zinacheka. Sasa hizo zinacheka.
Okay.
Hey, jo, you guy ndio akaniambia dema ameenda. You guy alienda Dandora. Yaani kama una hiyo
ikia. Yaani utema umetoka Madhare. Ameenda Dandora.
Ameenda hiyo raya. Kitu yenye iliniuma ilikuwa ndio imetoka Ocha. Jo hata ijui Kiswahili.
Ilimkatia.
Mimi nakupenda. Tuba day you guy na akaishia jo. Anamwambia ni unaweza nifanya hivyo. Watu wananicheka umeona na ile.
So vile ulikuja kwa kejo ulidunia.
You guys nilienda baka huko juu kwa Kawash. Niketi hiyo raya ya Kawash. Nikamwambia niambie ukweli. Udema ameingia kwa Toyota. You guys kanambia ataje itwa mara mbili. Ameingia kiti ya passenger na akalalisha nyuma. You guys nikaisha. You guys na hiyo raya. Ni dude of nare jo. Ilirudi na yeye jo. Ilirudi naye kupigana naye round. Baba tilikuwa ilikuwa ni raya mzai kunishinda of course. Ilikuwa kitu kama 29 huko. Ilikuwa ni raya iko imeenda enda. So ni raya ilikuwa nakata maji. So nilirudi hapo kwa bye you guy. Demo na kunywa soda hapo you guy raya na kunywa hapo.
Na Mrs. Rap.
Na nikakubali imeenda hivyo. Na nikakubali imeenda hivyo. Na huo demo aliniambia tu live. Aliniambia tu nimuelewe.
Na hawezi jam. Najua ni ile like alikuwa anaona Toyota Corolla. Anaona shida Corolla. Toyota Corolla na shida Corolla.
Shida Corolla, eh?
Yeah, jua anaona like
place ulikuwa unataka kumpeleka aliona tu aime karibu.
Alikuwa anajua ilikuwa kejea mbali.
Lakini jua kitu nashindwa na ira ya. So vile ulikimbia ukafika kwa petrol station, ungempata hapo, ungedu. What was the intention? Because mikile sielewi ni kwa nini unataka kwa hao.
Nilikuwa nataka niende tu nimuulize ni gani.
Professional love.
Nilikuwa nataka niende hapo hata kama ni kneel down jo. ni juu nilikuwa huo dem jo nilikuwa nimemtambua.
Najua 20 years.
You guy 20 years alafu jo ndio alikuwa amongst niseme manzi kama wapili hivi you guy. Juu nilikuwa kananinukia you guy. Alikuwa kananinukia serious. Nilikuwa nakataliwa kukataliwa.
At that age rejection is your first name.
You guy, I think nakumbuka tanda ya kwanza huyo msee. Nimuuliza kwa nini unajaget Toyota.
Yeah.
Kawing Road kosa.
So you have to go on his side.
Are you guy, your brand, your game, any cards? Kwanza nikiona na iko na hiyo, hiyo ndai. Alafu atoe accent ya kisapri. Ah, madem wananipenda, nikumbisha katu hiyo na. Niko usionge hivyo. Unaweka akili yangu mbali. But nilikuja kuelewa dem, akipata raya yenye. Unajua kila dem kuna mahali anataka kuenda. Maybe anataka kumarekana, aishike Japoa na ndai. So dem akipata raya yenye kwa hivyo. Itabidi umeelewa tu. Mimi nielewa. Jua hata kuna raya mobs niliambia, unajua sasa huo msio huwezi bishana naye. Wewe zilianza kuniambia hivyo. Huo msio huwezi bishana naye. Eh, jua alikuwa shamjenga, sijui alimjenga punch. Yuko anajua siku punch jo yuko.
Eh, ilikuwa
ni ren.
Ilikuwa na
alidungwa punch.
Ilikuwa na weight.
Si alimdunga yeye, alimdunga punch jo.
Eh, ile punch ile kuna punch pia.
Ini punch in the year 2000.
Eh, punch in the year 2000.
Hata tuangalie. Na
nira yunge start huo nayo ama.
Ah, ni rayata.
Ama alikuwa na punch for both of
you. Si unajua nilipatia tu heshima. Nilipatia tu heshima vile. Niliona hiyo ndai na nikasikia amemdunga punch. Najua dem alikuwa kama amemrarukia. Hako anataka story yangu. Hako anataka story yangu hata kidogo. Hako anataka story yangu hata kidogo. Tulianza kubonga naye kitu kama miezi kama 4-5 hivi.
After.
Najua raya pia ilimtoka.
After kummanch.
Ilimmanch kama imemtoka joje hiyo punch.
Yuko anajowezi, awezi, unajua raya
mbona bado sikumblame. Sikumblame bado juu.
Yeah.
Alikuwa ameona raya ya nguvu so.
Okay. You guys, what would you tell your 20-year-old self about love?
Ah, love.
Kuzima umetoka tu majuzi ni raya juzi. But let's hear the bullshit.
Raya juzi.
Let's hear the bullshit.
Niko na I think by the time nilianza kukua heartbroken, you guys. And nilikuwa nishalearn a lot from you guys. Mi siwezi sema ati wenye walikuwa maybe I might have ended up treating them worse than you know, cause mi nilikuwa nachukua like utanitoka tu like kwa nini uko na 22 year old sijui uko na nini. Plus nilikuwa mmenipatia mavitisho. Uko naniambia like huwa umse ukipata dem yote just know hakuna place una. You just prefer the bigger man. Just yeah. Prefer. Kuna hata nilikuwa na get na siwaonyeshi juu. Because you guys mlikuwa mafisi.
Yeah, yeah.
Okay. Yeah, inaongelea tukio geto.
Yes,
that was my 20s. That was my 20s. But, yeah, nishai kuwa na fair share of shock. Nakumbuka, pia kuna dem alikuwa, alifanya nicheze, nikuwe na uhuru wa kuona matiti yake yuga. Kwanza nakumbuka, alishika mkono yuga, akaniambia.
Touch it.
Yuka,
hakuna kitu bambaga mtu. Hakuna kitu bambaga mtu kushinda hiyo.
Ukiwa miaka mbao, yuka hiyo ni feeling moja moja.
Hey, yuka pia nakumbuka gapia me the first time ile John nilipatiwa nyonyo, yuka. Sijai sahau. I remember it like yesterday, yuka. Kadem fulani jo kamjaka jo. Kali nipatia hizo vitu jo. Mio jo, I'm a late bloomer. Nilikuwa 17. You guys jo.
Are you guys pia mimi
nilikuwa 17?
Metoka jo kwa zile short za starehe. You guys. Na tulenge jo nilikuwa deki.
You guys nilikuwa 17 pia jo. But sasa udem nilipata naye. The same time, I think the same time. That was like the following year. After kitu 2 months you guy. And nilipata kwa date jo. I think nilikuwa nimetumwa field work na gate. Kulikuwa ngana hii Books First restaurant, ndio. Upper lifestyle. Yeah, nilipata tu uko busy going on with a date you guy. Amekunjwa na raya zingine hapo.
Yeah.
Ah jo. Niliangaliana na akanilenga. Niliangalia niko like
shit got enough.
Na nyasha best yangu vichoko kwa veisha.
Ndio kwanza kulia.
Azizi.
Unaanza zile za R&B za I'll make love to
you. You guy lakini
nina. Like you want me to.
You guy kuna ile. Unaweza kuna watu sema unaona na mdomo.
Yeah.
Unakufa ganzi you guy. Nervous breakdown. Nervous breakdown zero, you guys.
Yeah.
Nashindwa kutembea. Nakumbuka tu ilifiro nikaina dunda like quack.
Hapo hivyo inakuanga ni.
Yeah.
Unashtukaga mara ya kwanza. Niseme demo wa kwanza wa pili. Lakini ukishafika hasa kwa watatu. Akichukuliwa na raya ingine. Hauna noma.
Yeah. Because me, what would I say to my 20-year-old self? ngekuwa hiyo like kuna ile kitu moja musemaga, there are times you're going to think you're in love but hauko in love, ni lust. So your lust, every time dem ame break heart yako, enda home, jifungia mlango, nyonga nyonga tumbili kisha nyonga tumbili ile nitangwa ni PNC postnat clarity nafanyango najua kwa kweli ulikuwa unampenda ama ulikuwa unataka tu kumpatia nyeti, kwa kuna tofauti kubwa sana unajua. So cause it happen like ulikuwa nao ule demu nafikiri umenoki alafu ana kudisappoint alafu kuna wale demu kunafikiri umemnoki juu amekukazia like kuna mademu wale mukaga in hindsight hii anajua mademka au kaa kuna ule moja ile mbonga kajio the preacher's daughter ukitrai kumcompare na vitu zile nilikuwa na get hiyo time na kumbuka UK at some point
that vitu ilikuwa la get ilikuwa na premium subscription
nilikuwa na some premium subscription ule dem najua hakuwa
tupane majina
like, ni dem akiingia hapa na part of hizo vitu ziko hapa hakuna mtu atakua shughuli na yeye but sikuwa nimeigonga. Sasa niko like wewe, yani wasupu kushina, wananipokuwa ni unipati. Iko ina ni confuse sana. So watu wajue hivyo like just cause them seems like them poor cause iko ati alikuwa kiatu kwa kiatu alikuwa kasupu in haonwe but sio just cause amekukazia imaanishi them supu kumshinda atakukazia. So lazima ujue hizo like you love the most beautiful accepting you and they'll not whatever and sometimes utafikiria uko in love kumbe ni ile rejection ile like ni the thrill of the hunt inaitangwa hivyo like ile the thrill of the hunt ile like udema na kataji so you confuse you find yourself thinking Mekil, about her not cause umemnoki but cause unatry kumdinya unacheki. So there is a very big difference between those two but pia dem akikukata there is nothing wrong na yeye kukata ni sawa dem akikuacha for a richer dude just go and study the animal kingdom. But then I would try to after the strongest partner unajua hiyo na sasa strength ya saa hizi haiwezi kuwa judge na muscles inakuwa judge by financial muscle not physical muscle si ndio. So once in a while unapata raha iko na physical muscle na financial muscle alafu apart from financial muscle iko na mzigo wa dhambi muscle and we call that dude Drake.
In a stretch you guys both financial
nacheki. So you can find this a Drake in your neighborhood na uko unajua jo umeenda kuzusha pale cause that's another thing rapture Drake imagine hiyo siku ushahepa ukafika kwa petrol station alafu after kufika petrol station kambo ameenda na yeye pale alafu jo umeenda pale jo umenoka mlango jo raya jo hiko ndani yake tahari tu inakuuliza like goja nitoke ya wewe ya hii
ni subiri
ya cheki ya hii
it's good to check time
inakuuliza ijaisha kwa sile za hey simemumiza kwa
yo siku
amuna ekisha mwaliza kutoa kwa vya uneza edana ya ta ayo kira diwa tani mwaliza cheki pale nimefikisha ya edana mwaliza ya
you guy nakwambia nilikuwa naona ni kama na cheese unajua nilikuwa mpaka machozi ilikuwa inatoka si ati ni jokes jo sina kumbizo raya ziliniambia zilikuwa dudes of nare dudes of nare because walikuwa first of all walikuwa mabeshte and then walikuwa najua udem sijakana ndio you guy ndio mapinyoje nilikuwa na hopes ju ndio kalavu kameanza niko sasa next time nataka niondoe mpaka nilikuwa na mizo haya alafu nikasikia ameenda so nilikuwa nataka niende nimbembeleze kiraya ama niambie tu hiyo raya kiro safi niambie sina mwingine please niachie huu uko na Corolla
ukitaka kujua kitaka kujua pop the power of pussy
pop
hii raya inaitwa rapture iko imeishi madhari over 20 years haijaitokwa na machozi ya pomati lakini dem you guys because niko sio jaili ya pomati
you guys jaili ya pomati you guys hata mvua ikinyesha inyeshe bed lakini kwa tu Mungu wewe unatujali
shout out blessing
dem alifanya ukalia
kungekuwa na internet hiyo time you guys ningekuwa amongs Israel wagazina lia online za mbona umenifanya hivyo nikamwambia raya nazielewa kabisa nikiona raya juu siku hizi naona raya mobs zinalia naona raya zinalia online mpaka TikTok akitokwa ningekuwa master za raya
nitikira nyingine majuzi jo nipende namu fanyike ujinga kwenda huko unalia nini kwa sasa afu na jeu ndio kitu sasa inaniudhi na masculinity ya size ya masculinity ya size iko all over. First of all unafaa kuwa tu just a douchebag. Alafu the next inafaa kuwa dema kikudisappoint unaakisha kamera unaenda online kulia. Zima kamera, enda nyumbani nyonga uone ukilala vizuri kabisa. Niambia garayajo kunyonga juu usisikize akina Americans. Hizi razi na kudanganya. Do you not hiyo yenyewe unapata ina nyonga ndio ilale. Nyonga ulale. Itakusaidia sana. Utaenda utakula chekia. Utakomjiambia ah, okay nataka kwenda live kwa sababu vile I'm disappoint. Wacha ni nyonge kwanza nenda pona. Ikae kwa pala na chapa strokes kada.
Ukishamwaga
utalova. Kesho mwanza kutafuta mwingine jo.
Yeah jo.
Yeah, tuache hizi maujinga. So Ian kitulisha ifanya ya kipumbavu ile unashindwa jo. Mbona nilifanya hivi? Pio lihepesha uli hepesha gari?
Zizi obviously no. Vitu za pumbavu nishai sema before ni kuchase. Si ati kuchase after nimeachwa. Mimi nilikuwa na my own way ya kudeal tu na of course zinakuuma of course si ati unanyonga in peace.
Yeah.
Unyonge in peace but of course zinakuasha design fulani like hey, how could you do this to me? But kuchoma kwangu ilikuwa gani before ni get you guy. Kumbuka nishaitembea Ngong Road na Maua you guy. Hauko kulikuwa na nini? Kulikuwa na inaitwa J staff. Kulikuwa na strike.
Yeah.
Ya mabasi.
Ukatembea.
You guy nilitembea you guy. Kutoka wapi? Kutoka Tawa hadi area posta. Impala. Mguu. You guy. Na Maua.
Na Maua.
Na Maua jo.
Yeah.
You guys like catch me dead.
Yeah. Sasa hiyo uko romantic ya design.
Yeah? Nali?
Oh.
As niko romantic na design zingine.
Yeah, yeah.
Sasa hii mina feel like Maua ni design. Unajua tulikopi tu culture za nyakati.
Za alami.
Inaitwa Saint Valentine. Saint Valentine alikuwa ni France ama.
Yeah.
We had our own way so me try to deputize hizo njia na njia zingine.
Alafu nini? Kabla tuendelee tu.
Get to last tu.
Yeah. Kabla tuendelee tu acha niwakumbushe jo. Na gale time hapo pale mbele nikiwaambia jo tu quote Mbosso. Ilikuwa ni ngoma inaitwa Baikoko. Kwa hiyo ngoma alisema kwenye zipu kuna kirungu usikamate utaita wazungu. Yeah, kwenye zipu kuna kirungu.
Zipu kuna kirungu.
Usikamate utaita wazungu.
Guy, what is it? Yeah. What is it you guy wa government maliza?
Yeah, so but saa zingine wewe mwenyewe kama mwanaume kamata kirungu chako wewe mwenyewe. Uite wazungu na ulale.
Utakumelala.
I feel like nini hiyo ndio kitu raya za saizi zinambua that it's hard. Hiyo kuheartbreak iwa kuachwa na dem. Dem kukuacha ni normal. It's a very normal process in life. The same way, uoneza acha dem. Unajua hivyo? Yeah, unaweza kuwa tu na ka dem kako. Chikijo ni kakiatu fulani lakini umekashikilia juu kana kupatia nyeti. Unajua ukiwa po 16, 17, you guy unajua dem hata kwe kiatu jo. You guy as long as uko na nyeti utakagi kujua.
Guy kunaga kutaka kujua. Kama wangu juu guy wa kwanza. Guy jo ilikuwa ni ghetto. Ghetto mentality you guy jo.
Kalikuwa kasupu.
You guys ilikuwa tunatembea hata mguu tu hapo jo. Na ile yani kusota imechapa familia mpaka kumkatia ni kumkatia tu na kusota. Ndio sasa hakuna kitu kingine tunaweza peana isipokuwa hizi tu peane tu. You guys tunapeana tu kiraya. Alafu sasa unajua una keja. Ugeone na kuombara yake eja.
Okay.
Na katajo.
Kusa java viatu. So kabla mingia kwa kitana mnosha migu wa mamu.
Inabidi. Sili kwa tarao ndiyo 16-17. Ni kuchoma.
Unachafuana, wachafua diki.
Kuchoma. Ni
kuchoma. Kwa teina ya. Hajira yake eja nyuna kutajo footprints. Awe about a big footprint and a small one.
And a small one. Like,
hey. I'm like, how number? The small one is the girl. Evolution. Become one and eat kunini. Oh, okay.
Ni serious, Ivo. Ni serious, Ivo. Juu nakumbuka bado kuna gari ingine. Ilifanya nikaomba keja frijo. Niliomba keja alafu ikanikazia jo.
Yeah, oh, okay.
Guy, jo tulisumbuana for like 4 hours.
You get your feeling naijua, naijua. You feeling.
Ala say raena ninje, unanichekeja chafu chafu hino raena niambia nini. Ikajule battle ilikuwa hapo ndani you guy third world war. You guy unaguza matiti kidogo tena. Aruka hapana. You guy una.
Have you guy unajua hii story tunabonga? Gini back in the days. Another thing tunazambia the 20 year old size ni usifanye hivyo.
Yeah, yeah.
Demo size.
Sai.
Hakuna zile za kitambo zile za oh no oh stop oh let's do this easy like is it normal. Yes ama no akitaka extra anambia jo kamiti ugende una zile raha jo zimevaa kunguru jo ikiona jo zimevaa kunguru uko zile za nini ilikuleta hapa
ni blanda hiyo
ileta hapa na ngon kasi kuna mtu takaka kujua what you did at least nileta hapa na wizi rais kule kuliba nini yeah ukisema kuku na dharauliwa lakini so hiyo pia watu wajue
sasa pitia hapo kwa mimi kuna nyotosha hii sumbua naye the whole night of course hakunidunga you guy yeah but
wewe uko mdunga hivi mbona kijaka nilikwambia kuchua hiyo
nilikuchua hiyo
eh kuchua hiyo
sasa uko mdunga you guy but I tried everything you guy njia zangu zote alikuwa nishatumia joke zangu zote but love unajua kuna place unafika like there like you have to make your intentions no naona so yeye anakubali akikataa you guy but
mate naye unapewa
niliona amefanya low but because there like I hope you won't come for my ass because we didn't know unajokuwa mtu yu dindo ati ku insist sana saa ina change saa
inaitwa coercion
hiyo ni coercion
you guy coercion alafu kwa kupata you kupata place kama nini kwa sababu place ka state you know nisa enda sing sing
hiyo kusema
ile hizo jela za ajabu
ukisikia awe maju
acha
unatamia story
ule ni Uja demo maju. Eh? You get? Demo maju yuko empowered. Yeah. Eh? So yuko empowered enough kukavua tu roho safi. Si lazima hata
mwisho. Si lazima ukavue.
Yeah. Yeye mwenyewe ndiye anakuambia nataka kupatia huyu huu mzigo hata.
Yeah.
Yeye ndiye anaita yake mzigo hata.
You get na hapa Kenya kisha sema yes. You get unakavuaga mpaka na mbuja.
Eh, espere so joga suomba. So joga hii. Mama try kum convince.
Yeah.
Ngo na kashikaga. Akini waraso. Akini waraso na joga. Eh, yeah, na kwa gani? Hivi ndio bani hii na nisikia. Alipopatiwa 100,000 na pasta zake ya. Hivi ndio alifikiria unacheki so. Your feeling though. Yeah, like and you like another thing in Zambia the 20 year olds there is no better feeling for a man than the time demo in Wagarasa anakuambia
juu hata juu gaka kiekwa juu hey you guy
mom unaiteremsha you take kiteremsha you guy unakuanga tu nasikia Ruto 70 eh take Ruto 70 na Raila alipata watu walikuwa wameshikilia rugu Yeye utapokea rugu. Ingea kunaga. There's no better feeling in the world.
You get unaja hapo utaweza ku make mistake. Hata kubonga unakugome nyamaza kwanza kaende
yote chini you guy.
Njoo kanaweza fika hapo hivi kwa magoti. Usikia hapo ngoja kwanza mbe nini? Sasa ngoja nini? Ngoja nini please.
And that's why.
Rais afufuke.
Kila mwende mwajuage. Alafu, cheki, kila mademu wengi wa juagi, the reason suwaga poor at foreplay, your time ni jua tuko shua kama ata change mind. So wasema kabla a change mind, afadhali ingia ni chape strokes kama mbili tatu, nena laki change mind. Wee, unanyongea tu kwa kona, namaliza. But, you guys kuna ga feeling better than that. And that's why, hukatikaga sana nikiona like a young dude who's mad at girls because they like some of the most beautiful moments in life yako is that come to you and there you get the best things in life are free.
That's the naked truth.
That's the naked truth.
Hiyo ni kweli. Unajua nini hiyo hiyo story umesema hiyo kukulia madem nare. It makes sense, you guy. Juu si kitambo ilikuwa unajua madem vako zao zinakuanga anaweza kuwa anataka vako zako but bado anakuchunguza.
Yeye anakuchunguza.
Kata kata. Mimi na joga vako zao ni hivyo, you guy. And then siku moja sasa utajaribu aingie bo.
Aingie box.
Lakini dude za sahi, you guy. Mara mbili tatu amejitoa.
You guy anakumbuka gajo kuna kambukusu fulani jo. Kale kambukusu niko nasema alikuwa na get emotional. Nikikataa kumpatia nyeti jo kuna time amelia jo. Alafu hiyo ni funny cause sijui kama Lois, Lois iko nini fan wa gambukusu. Nikawa kwa kiteta jo kuna raya mpatia mzigo adami.
Mpatia fiti.
So, you guy akadem niko anatry kumkatia. So nimetry kumkatia, amekataa. Nikakam nikaboeka, muboekaga naacha. Basi moja akanitumia text akaniambia like, "Yani, hata uwezi put in the effort to." Hey, you gani karudi hapo tu. Undu dem pia alinifunzaga jo withdrawal jo. Sikuwa withdrawal dude. Yani alinifundishaga hiyo tabia mbaya.
State of emergency.
Yeah. Okay. So after hapo, so thank you to the Bukusu people. Yeah. Okay. Hey, but unachiki hizi vitu like yeah, well, yeah lakini udem pia jo nakungacho kuna time jo nimetandikwa na stress nisha kuna social skega story jo tandikwa na stress ya media jo hapo akaniambia nataka mzigo wa dhambi jo nikamwambia jinsi siwezi kupatia mzigo sababu mimi mwenyewe kazi cheki kazini nimeambiwa mimi ndio mzigo nitaekelewa chini unajua so ile stress ya job
nataka umleta
hakuna vile ningempatia mzigo eh guy nikaenda kulala Gajo saa tisa usiku nasikia. Mwige na akisha jona niambe, you don't even find me attractive anymore.
Hey, so kafanya?
Mwige, I think nilinini, nikambembeleza.
Kengia loading.
Afu badaye. Mwige badaye, jona nika, unajua pia mzigo waga hiko na sofi, kuzila, analia juu yako, amga.
Kilio cha haki.
You guys ni kwati. Alipokea mzigo. Hakuna demo shailia. Tuya mzigo.
See you guys. Hey, uko na bahati. Mimi ndio nishailia. Haya, usiku wa manane you guys. Naamka kunifanyia hivyo sasa. Unalala na nguo juu yangu.
Alilala na kangoda.
Alilala na kangoda.
Kusama ni true mademu wa geto wabaga bikers jen. Niko nasikia geyo story. Kuna wala kuja na biker.
Biker plus na ngoda you guy.
Kumake sure you bite.
Alava mpiga ile hipster. Ile memshika vile.
Memembana.
Memembana vile nafa.
Kabla toke kwa hiyo kitu takubaga.
Ako nakakumbuka. Lakini yako kalikuwa ni... Nika kapunk ka ghetto because budaki alikuwa landlord so walikuwa wamekafunga kidogo kalikuwa kana ni enjoy you guy kalikuwa kana ni enjoy but nilikuwa tumeenda nilikuwa nimejipeleka hapo juu kulikuwa na matanga guy nilikuwa na hey udem leo yako usiku you guy nikakaa kwa matanga mpaka geda ya saa 4 Eh saa 5 nikasiota nalala hapo you guy ngena nikajiekelea nikijua you guy kanikam kakalala tu poa kakaniekelea kichwa kwa chest you guy but kakalia tu wewe ukae ukijua hakuna yeni
chest to chest
Okay pole
you guy ni nikabembeleza tu kitu ka 5 naona light nataka kutokea niambie huoni light nataka kutokea 6 light inatokea
no she had already seen that
kwani nacha Hani baba.
Razi nenda kuamka.
Mazi, lakini ni vampire buzi. As soon as kuna light, ina disappear. Iza.
But and then unajua pia nilikuwa nimetambua vako za ngono kwa giza. Hivyo ndio nilikuwa tumeoneshwa kutoka kitambo. Ngono ni giza totoro you guys. Muonani.
You guys but
kuna la mop sayo kaziambia zichore nyese. You guys zinatumia mwa Kenya you guys.
Hajaiona. Ni giza.
Cause unajua hata una time ya. Unajua ni kitu ushajua like how maliko placed. So unajua kuna raya zinasikizanga alafu unasikia dema ame ame kuingiza ignition like chak.
Guy.
Kuna raya mob azijui.
Yeah, najua.
Kuna raya mob zenye hata zijaienda hapo down.
But unajua pia kitu moja ile like the young dudes on Afakulan hata from here inaitwa Rapture. Woli achagwa 20 years over 20 years ago ukaachwa juu ya Corolla. You get you still here, you still free. Unajua kwa fala fulani ungekuwa jela size. Ungekuwa ile fala ilibebaga axe juu ikatoka sijui Meru ikienda LD.
Namkumbuka uchalia.
Kenodia. Ungekuwa lakini juu tunazoyaga hizi vitu, tunajoga dema atakuacha.
Yeah.
Dema tanini. Yeah. Sio hata tumetokwa juu. Hata hizi raya ziko zinanichekaga juu. Kuna time kuna kadem nilikuwa gana yeye. Time mimi niko na drive juu ni Vista. Toyota Vista. Eh, alafu of course who dem pia alikuwa I think alikuwa menino kipia juu nilikuwa mkubwa pale Ghetto Radio. So kuna siku washa kama nikamwambia juu nimekuiti job ya ghetto whatever so nikaanza tu kuchill because of course nilikuwa nime save up enough and made some few bad investments zilikuwa still out there so I could pay my bills but with time kakaanza kubadilika jile hivi the next time I think ni Rapture and iya na raha yake inaitwa Chief sijui kama mlimuonaga akiwa tawa akidrive BM mama kuzina kumwambia mkuniambia hiyo story
nazi niliona mapicha you guys.
Kwa mwili mwana ndani ya?
Una picha you guy.
BMX 5 kwa picha.
Gari za kifahari you guy.
Hey you guy ili nitoka.
Ilikuuma you guy.
Yeah, ili niuma. But am I here? Am I free? Hata de mwenyewe, akisikia kitu kama hii saizi ndi anaweza kwa like, oh shit, that's okay. Kusikuwa yata mwambia. Because nili understand, that's nature. Dem anaendeaga the strongest partner. Unacheki?
Yeah.
Iko kila pahali jo. Unacheki kuna kwa ta birds. Unacheki kuna birds waga zinakatia na hivo jo. Una badu katiana, ingine naenda gena chukoga kamawe chu. Nitu pebbles, inakami nonyesha kademi. Kademi kwa kwa like, zia ujafika, inakonyesha ingine. Paka lete kataka, hey, kuja tu.
Na kuna nyeo sanye hizo pebbles.
Yeah.
Ingine unajoju inaende ya faa. Ira ingine inakami na. Ira ingine kiende. Na kuzanye tu dance. It's a dancing competition.
Yeah, it's a dancing competition.
Ture hatu wili hapo hivu unakami tunazitoka you guy. Mwenye hata win.
So kiachwa
it's a power thing.
Kiachwa leo.
Kiachwa achika.
Kiachwa. Raya za squeeze ziko emotional sana. Mpaka nikienda online napata mi DM sijui nini. You guy elewa tu. Elewa tu.
Utatokwa.
Utatokwa mbaya juu unajua ukiwa mbao atasema uko 23 na yako mbao. Hata kutoka, jua kuna mahali mtaenda. Pia wewe ukienda upate do, utamtoka. Hivyo ndo kuna kuaga. Unule demo nye likuwa nae primo. Ati uende ati vile raya zinasema gati, eh, tulitoka nae high school, upate do you guy.
Utamtoka. Saya mezo ya tag rock. Kisa ukotuleka, I have to train you. I have to train you. How to live a soft life. Zi mko zi, uyu siwezi. Uleno natafta, mwingine wa nene. So I think, yoni one of the things later, like our 20 year old selves ni heartbreaks are normal sindio you like that's one thing alafu pia mimi ile kitu mimi insistiki niyo kuambia raya mtu asiwahi kuambia sijui ati ukinyonga tu mbili utakosa confidence hiyo ni ujinga mimi bila kukuambia nikuwa na nyonga ungejua kweli nilikuwa na nyonga unacheki so ni ujinga tu tukitoka hapo jo you guys nini tena unasema ikikuja tu. Kwa uli anza life mapema.
Uli anza life mapema.
Upata mtu yukiwa in your
20s. In your 20,
23. Would you advise anyone to get a kid in their 20s, a man?
Zi. Unajua, 2002, you guy Moi alitoka. Na mimi nilikuwa pale Uhuru Park. Si ndo tulikuwa among zile raya tulikuwa na matope. Zile za umetuonesha mengi we mzee. Moi anapiga speech.
Nyayo ziko na matope.
Tunaambiwa na Raila wacheni aongee. Hapana. Peana sword you gonna do ah. Hiyo time sisi tulikuwa wase wengi sana Uhuru Park. Sababu tulikuwa tunasikia tu hatamu za uongozi zitapeanwa. Sio unajua tulikuwa tujua hizo nini?
Hatamu.
Si uongo tulikuwa tujua hiyo na hatamu.
Instruments.
Sasa ndio vile zililetwa tukaona oh, kumbe hatamu za uongozi ni sword. Okay.
Yeah.
So 2003 you guy country did change.
Yeah.
Tukaanza kuwa na hope you guy. Unakumbuka hata kuna karawali chukua gidhare sana na corruption. Citizen arrest. Mbona wewe unakuja kuchukua hongo? Msimchape baka rais kwa msimchape.
Kuna system squeeze.
Kuna sheria inafanya
kazi. Kuna mkono wa sheria.
Was a lucky one.
Tenga Moi mkono wa sheria ulikuwa umevunjika.
So you guy. tukaanza kupeana mzigo wa dhambi.
Ndio mko anajua economy mimi.
Hey, mimi niko naona ai in 5 years time mimi nakuwa na matatu. Mimi sio. Vile kibaki anapeleka inchi. Hey, okay. Hey, you guys because mpaka kwa TV unasema kuna job opportunities na wana, you guy.
Kibaki akipushi side pia una. Unasukuma side nyingine.
Mzigo nilipeana. Nilipata mtoto.
Yeah.
You guy, within 4 years.
Mtoto ndio mzigo kishinda.
You guy mtoto ndio aligeuka mzigo. Within 4 years ulikuwa back to factory settings. You guy. Na niko na mtoto hii.
Yeah.
So usipate mtoto ukiwa myangi ndio advice yangu. Usipate mtoto ukiwa myangi.
Okay.
Invest
okay
tu kwa CD. Invest kwa condom vile nafaa.
Yeah. Kuzio time tunajua vile unasema jo. Time ya kibaki uko naangalia them na mwambia like I trust you. Alafu anakuambia do you trust me? Yeye unamuuliza do you trust me? Anasema eh hey, I trust you.
Yeah.
Unaambia there is no need for this and I trust you. Yeye unaiweka kadi. Unaenda nyama kwa nyama, skin to skin.
Skin to skin. Watu wengi sana walizaliwa hiyo time. 2000 and kama wewe ni boy say 2003 najua uko around 20 ngapi? 20 kauko 20 kibaki baby ulipatikana ile time kulikuwa na hope hope ilikuwa imeshika you guy watu wengi mpaka mabuda hata ukienda kwa matri ulikuwa unasikia tu watu wakisema Kenya inaenda kuwa kama Singapore nipatie miaka 10 uone you guy
kwa vile baro zilianza kuexpandiwa mimi nakumbuka waki expand Thika Road you guy sikuwa naamini Kipo barabara zinapanuka kushinda malaria.
Funny
barabara zinapanuka.
Ndio actually nini after that uko ma 204 204 205 ndio ulianza hizi ma kamwerethos rurashio. Ratas kwa zina travel far.
Yeah. Hata wasi wasi
akaanza kubaya hata cloud za nini za events jo. Events ka get a theme. Wa mother akaanza kwenda tao. Jo most of the wives walikuwa ngani housewives.
Yeah.
Unafanyanga mimi ni housewife.
Yeah, vile moyo tulivile tuliondoa moyo.
Those are wind of change.
Vile baba kama madem vile
tulisema.
Madem wengi sana walipata hiyo empowerment.
Exactly.
Time ya ubako.
Alafu
jo mtu kama for example kama Mother Karua.
Yeah.
Alikuwa politician you guy alikuwa na anakajaza. Alikuwa ni wale wa mama wali inspire wa mother sana madem
yeah,
wadogo
yeah, yeah.
Wakaingia into politics madem wengi nakumbuka hiyo time Mother Karua unajua alikuwa woman of fire
iron lady
iron lady
yeah.
So Obako alifungua vitu mob sana mpaka hizo stories za nini women empowerment wanafaa kushukuru huo mzae mbaya
siku zake ilikuwa nini so of course vile ile amesema jo kama una nilikuwa ni za avoid be kwanza avoid watu hiyo time avoid watu hii but pia zoea ngono like time ya kuzoea ngono ni ukiwa in your 20s ukisikiza wase wengine wanakuambia vitu kama sijui uko umefanya hivi usifanye hivi atingoja utengeneze do shida kungoja utengeneze do ndio uanze ngono utakuwa msana shikiwa kama scandals ka hizi raya mbili jo ziliniamulia jo. Kwanza hii inaitwa rapture jo
hey,
jo hey, like what a friend hey, for you guy hii inaitwa rapture imeenda ikasoma article ya mse yuko kisi alitenda tendo libaya ila hiyo inakaa inasoma article like hebu mcheki jina huo mtu
You can't introduce I think nilikuwa na set up ama nilikuwa na kunyatia bi then akasema hey hii story sijui ni akanyama but vile ali bring up tena tuki set up nini niko like hey it must hii story kona
yeah
iko na uzito mgani so niliko like hiyo nebu angalia jina umse
Okay. So kwa mtu ajasikia hii story kuna raya fulani iko pande za Kisii. Na hii naisema kwa uchungu kwa Kisii County imekuwa kisupport Eko Nene for a very long time. Ni Kisii County na Nyamira County, si ndio?
Yeah.
So hii raya juu kwa masaiza Kisii County iko over 60 years old.
Yeah.
Ilipatikana ikifanya mapenzi na umbwa jo.
Eish. Doggy Star.
Afu irayato jina ni inaitwa Frederick Macarius. Frederick was a nah. But you kwa like take it here. Ndiko Frederick Nyangao. You see? There could have been very many names. Even Frederick Apoko. You see? You guys are Frederick Macarius. Kutoka Kisii County. 60 years old.
Chukuza yora. Labda mnaweza kuwa
kwenda huko jina langu. Damu.
Both of you love each other.
Damu yangu ni Ouma. That's where it is. Na tukienda mbali kabisa ni Ogada. Yeah. Hizi akina Makario hizo ni kwa kwanza. Hiyo si jina ya familia. Hiyo si jina ya damu. I love another thing. These dudes, Makario has a C, mine has a K. Yes, because I give the girls the K. Yes. So, okay. He dude, ilishikuwa na dogi. Na hiyo ni kitu tunasema. Like, you guy, Rapture, uko in your 40s size.
Yeah.
What steady of you?
Azizi.
So, raiko 60. It has steady aja juu ya dogi.
Sinizo raya umetoko kusema sahi. Uwe naambua, wait, wait, wait. Baka sasa akianza ngono, wako around 25.
Yeah.
So by the time ako 30 something unajua kianza ngono unajua pia kukatiana ni skill you guy.
Yeah.
Kuna watu wajua kukatiana because unajua ngono pia sinatoka kwa kukatiana. So hiyo kukatiana ndio inafanya gara yeye anze kupata nyeti.
Yeah.
So ukianza kukatiana ukiwa around 25 ina nyeti utaanza kupata ukiwa around 26 27 because hapo ndio game yako imeshika. So by the time uko ma 40
bado hujazoea.
Ukiwa 60 you guy unaona bata zinaondoana juu isha simama.
Cuz it makes sense people should have like
hizo hizo vitu like ukuwa dole nakumbuka hata tukienjoyana ulikuwa unaenda ocha sasa yuko like 12 I think 13 ndio kana kuanga serious.
Yeah.
13, 14 you can. Unaangalia ngombe uko like he just walking around.
Okay, you know. Yeah.
Anything.
Yeah, you have problems.
No. Zizi.
No, it's good that you've come out of the animal closet.
I'm not.
Is that?
You get it.
You get it.
You guys today say ma we've been attracted to animals.
No. Well, just saying, like everything turns you on.
Yeah.
Everything. Unaweza angalia hata shape ya apple. Anything and you know like you just want to poke holes into things. You know.
Yeah, crouch as scared. See animals like hata fruits.
Maka fruits jo.
Yeah. Do you know you're no longer hiding behind your camera? Do you know people can see you?
Take
it. Like people can see you.
But who Macarius?
But...
This student has decided to go back to the name. I want some away Frederick.
Azizi. Huyu Macarius Manzarius. Uno ukiona mtu anashika dogi, unajua dogi ni security animal. Ni animal ya security. Na dogi ni kitu inaweza kuuma. So ukishika lazima kuwe dogi pia iko willing kimpa. Dogi iko willing, dogi inaweza kuuma. So inakaa ni dogi alikuwa amekaa nayo for some, ni vile tu yana anasema alikuwa amekaa nayo for some time akaicheki.
Akaona hii
bad dog
tuza tenda na alafu najua shida dogi ni nini. Kile hiyo raya ijui ulicheki kuna raya ilikuwa mana dogi at some point. Kuzuja dogi dem ndio fanya zinakuama. Sajua so dogi inakuwaga honi inakuwaga ni once every 6 months. Sajua dogi hazihavigi sex for fun kaa sisi, sindio? So with that in mind kile evolution ufanya ni after isha mwaga nini ushika inaitwa hiyo nyese. Kuna vitu tokea ni kama I think ni car spikes zinashikilia ile deki. So the whole idea ni every single drop ya sperm itoke jo. That's why kuna raeli kuwa mana dogi jo. Kuziliingia alafu ile kasema 6 months jo sitapata hii kitu. Shaka jo kashikilia jo. Okay. So ni raya ilipataga dogi ile time dogi iko on hit. Okay. Ira yeye nataka ku blame this on Makani.
Si. Kana uchuzi
kia. This is scientific.
Kona like how dogs fucking.
Study. You can. Ni scientific study.
Ira yeye wanakiwa kuna inside information jo.
That's why I'm back at vile. Ati na kushika. I'm back. To the last drop.
Check. Skiza. Why dogs. Skiza. Why dogs. Get stuck together when they mate. Sindio?
Okay, tell us.
Dogs get stuck as their final step in the mating process. It's something that nearly all canines do, including wolves and foxes. During intercourse, a part of the male's dog penis called the bulbous gland swells and prevents him from pulling out. Oh, hii nakwaga nini nini na? Miko nafikiri dem dog ana nini? Wakumbe ni the male. The male dog ana swell. Okay, I don't know why. Kuna dude lakini likwama jo. Miko nafikiri.
Yeah.
So kale ka kichwa jo aga katika nafura jo. Alafu nakatali hapo ndani.
Oh. Ajumi ile kitu tunajua ni ati nimetoa mingi you guy. And kio gidare.
Oh, vile kazi meshikana.
Meet you guy. Fito pa.
Eh sasa mchiki hiyo kitu like hiyo kuchapa dogi huaga ni mbaya. Ni vile zina mate jo. Wageina nini alafu ye. Mimi nafikiri the female kumbe ni the male. Kakichwa kana fura jo. Kilipuka kakichwa kana fura. Sasa haiwezi toka. Eh so huaga ni kitu that's how nature I may intend because it happening once every 6 months. Jessica Masisi una mama watoto unaweza pinduka tufanye. Mama watoto leo tunaweza shiriki. Yeah,
ni after 6 minutes. Yeah. After 6 hours. Wewe
alafu unajua kwa zile za leo nimetoka maombi ya Beni hii na nimesema leo mtoto atapatikana. Pinduka tu tuende tushiriki. So kilikuwa naambia sasa ni zoea ngono mapema.
Yeah.
At some point ngono hiyo fascination na ngono waga inaisha.
Inaisha, yo.
Izi raya zinaitua. Like, iya nafikiria, ikikamtuma ngono history unanijua more than that ira. So, you can wanga kitambo vile nilikuwaka. Niko nuna du dem, kule, hii ujone za mfanya. Inakamiki naisha tu. Like, excuse me, nikiona dem, I never even sexualize them. Inakuwaga ile tu, like, tutuongea, unajua. Siko interested, like, whether umenyoa, ujanyoa, hii ni
usu. You at my age?
Whatever 33 and he retired 35 you guys still had 2 years of hoeing. So I still had 2 years and after he retired 35 you guys been a very good journey because kwa worried because pia another thing gonna happen you guys are sick. Ile jo kuenda VCT jo naenda VCT kwa metet ni
oh isili
mimi kuna insha ga isili alafu sasa shida ilikuwa ga ile ni inaitwa nini jo the counseling process. So tell me what are you going to do if you find out that you're negative? I'm going to continue using protection. I'm going to play safe and I'm going to and what if you find out that you're HIV positive? Oh, HIV is not a death sentence. You guys, nakumbuka hizo. Counseling.
Nakumbuka kuna moja nilienda nikiwa na tension because CD li bust jo you guy. And then sikujua jo.
Yeah.
Ilibaki kale ka kitu kamefunga.
Karing.
Karing kako juu analenga. Nasikia tu karing kako hapo hivi.
Una enjoy.
Alafu sasa kutokana na hapo nikaanza kufanya investigation. Nikaanza kuuliza raya za kawaida. Kila raya zinaambia, manzee jo, tembelea jo kitu wewe. You can know it be. Naambia raya jo niko na manzi. Na kuna vile nilijua kanishamaliza CD imebust. You guys are karibu zote. Kanaambia tembelea jo. Enda hata kama ni visit uanze tu mapema.
Uanze kumeza ARVs mapema.
You guys ni kwani metetemeka. Maka naambua relax. Usikuwe na uoga. Hiyo na ili nishtuaga.
You guys najua hiyo. Una uodhoka ring jo. Kutu ilo zai. Sasa ni kumbe ni utamu ile ongezeka. Alafu na josa shida waga. Sasa notice jo kakipasuka jo. Mademo akaukagi jo.
You
notice?
So who feel?
Yeah. So kitu happen, I think nature vile imetengeneza ile kitu ni inafaa kwa hiyo skin to skin. Ndio? So ile time doing skin to skin and I release the juices. You get go wale ye. Serikali endeleeni hivi. Beni Hinn.
Yeah, miradi anakubaliana miradi ya serikali.
Yeah, uko zile. Beni Hinn pia tafutia shilingi. Wafurahie kama sisi. Inakuwaga hiyo time ya nini? So mtu nini? So so another thing I think to 20 year old selves ni zoea ngono mapema. Kuzi kitu inaweza kuletea shida zingine. Zilazi make sense. Utakuwa in your 40s bado unakatia, utakuwa in your 60s bado unakatia, like kuzata ira ya kushikwa na dogi hata ingeshikwa na dem uko 60 unadu nini na dem unaufai kuwa na yeye cause at 60 kwa unachapa madem lakini ni wale unafaa kuwa nao sawa lakini at 60 umeshikwa na bibi ya mtu why
je
acheki kuzi pia ndo waga kitu moja usahau raya za Kenya unakonga bibi ya mtu unakuza bibi ya mtu raya zimekubali kuenda jela juu medinya wifi unajua hivyo
like raya mwabu actually unaweza dedisho na aseme ulikuwa mdingo wamekubali life kwa take
kabisa 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 then unajua ukiwa na do ukiwa na do ama for example kuja upate do na huko umezoea sehemu nyeti unajua unaanzaga kuchoma picha mbaya unapata wewe ni budo uko 40 but unachoma kuchoma because sasa unaona ni kama ile don ndio na inafanywa unapata madem lakini ukweli ni ati ulikuwa upatagi madem kitambo
kuna kwa gana hiyo unachoma kuchoma mimi sinishaye mbega naona guys kipost zina share videos za porn zina share madem akiwa ndethe as you kitu nilili go through hiyo nikiwa 20 nikiwa like in my 20s nika nini saizi sitaki kuona nataka kuona dem iko ndethe kama niko na yeye kwa kitanda fanya ile kitendo
unajipata unajirekodi kwa chwani you
can
wanajirekodi sisi umeona hata kuna mzae fulani ana trend anakuwa kwa TikTok hiyo trend at sababu ya kuwa hiyo manga madem mcheki
wao sisi
jamcheki every time analeta dem kejani na unajua kwa ghetto hiyo keja iko ghetto
hapa Kenya
every time analeta dem kwa hiyo keja ana record video cho ako TikTok you guy lakini si ngono zile tu akiwa ana dance na
yeye.
You guys mpaka kuna wasio naomba mzee hicho. Tulia. Hizi ni sifa za vijana. Si wangu every time analeta dem. Lazima niko na mwingine. Nani alisema nimeseka? Unajinosa. Unajua ila yani nini? Hicho. And then saka kuna wazae rika yake. You guys are pervert. Sio kwa comment. Hata paka mzee hunywa masiwa. but naona ni kama aku do evoke yo mwan vile mumcheki tu
kusimulicheki nini hata imenikumbusha kulikuwa na interaction ya MP flani MP ilikuwa inaitwa sijui Tindi ulichekile
Azizi
ka MP flani kalikuwa kamekosana na constituent
yeah
kitu kama hiyo ka MP kako pale like ati
mheshimiwa ni unaongea hivyo hata hiyo kura si yangu
sihitaji kura yako
walisema hivyo
kura yako
ni ka MP ka wapi you guy ndio tukae tukiwa tuna tuangalia siku ya news
panguza rasa na kura yangu
ni MP wa Mwale ama MP wa Butere anaitwa Tindi Mwale anaitwa Tindi Mwale
wa Tindi Mwale
alikuwa anatry kunini so alikuwa amejump sana na Odem ali alinene alikuwa amemrecord apparently Ryan and Kidinya dinya mademo ovyo ovyo na kitu ndio nasema like that's a phase just go through it as young as possible malizana nayo ukiwa much older kuwa more responsible si ndio
Yeah.
Alafu of course tukishatoka kwa ngono kuzingono ndio inakuwa focus ya mse akiwa young hapo at the beginning na hii tunaponga with 20 year old males what that bonge the next ni finance
money management
so a letter to your 20 year old self about money you guy unaambia 20 year old self nini
you guy tunaweza mwambia you guy hiyo ni age mtu agana sema ni bahati juu uko na energy juu kama mimi nilikuwa naweza piga wera na niende kwa bar na nifike kijani saa 8 na nilale for 3 hours na tena niamke tena nirudi wera tena 8 hours so hiyo ni time ya kusave unajua sikuwa najua importance ya kusave your time so nikiwa mambao na upuzi yuga ilikuwa ni sherehe kuruka yuga kimbizana na hao watu vile natakikana but kama unaweza save tu kama kuna vile unaweza save ukaefana pombe tei unajua mimi nilianza tei nikiwa mdogo sana
ulianza tei ukiwa
au nilianza tei nikiwa teenage
how like 15
zizi around 17 hapo
17 ukiwa bado chuo ulipatiwa nini ya kwanza ni ya kwanza ulikunywaga
nakumbuka kama ilikuwa busa I think ilikuwa busa
nilikuwa
nakula kwanza before nikunywe. Nilikuwa tunaikula ka food.
Nile ukaka sembe.
Nilikuwa tunaenda ikikarangwa. Tunachukua tunachanganya na sukari. Jugidhara kile kuna base mob sana gidhara za busa. So hapo 17 nikaanza kuonja ingine machicha you guy. Jubusa inakunga tu ni car food tu. Nerea zinalewa. So by time hapo niko 18 ndio nikaanza kukata hizi tei zingine.
Gun.
Damn.
Za kawaida tu makali.
Acha ulio chapatanga life yako ile.
Hey you guy.
Oh shit. Yeah,
you guys in shit.
You guys gonna fuck uko. Loko mko kwa pasta. Mko pasta au kaacha ilikuwa mistake. You guy right now is the time to be a pastor.
Zio.
Najibu.
You guys
like say, mimi naitwa Pastor Francis.
Yeah. You'd charm people.
Yeah.
Yeah. Hey.
Pastor Francis. Yeah. Kusilikuwa kunywa changa. Likuwa nafanya kuona vile
hata busa.
Ile changa baka iko mpaka na maflavor. Kuna changa ya ndimu. Kuna bikra, kuna ya maji.
Hey, bikra. Bikra ni gani tena?
Bikra ni yenye kwa maji.
Hiyo ndio kuna kunywa.
Haya kuna makonoswa. Gidare. Kuna hiyo ni kazi watu ulipwa.
So yako ilikuwa bikra ile. Ama ulikuwa unapenda
ile? Hey, bikra ni more fire. Hiyo ni more fire you guy. Hiyo ni raha ile zimekomaa. Ile raha iko na wife inasema, "But hiyo moja ni tuwe mwazo." Unajua hiyo raha zikagi chini.
No shit wagaje, wagaina kwa nini lips comes inabadilika? Wagaina choma
zikiwa
you guy. Hata ikiingia ina
choma.
Hata chest.
Wai wagaina kuchoma serious. Wagaina kuchoma mpaka ikifika kwa tumbo. Because no, I think if I kunywa hivyo, juu kiwasha inawaka.
Yeah, inakuwa
mean have
sana
ethanol.
Sana.
Ethanol.
Sana sana zile changa zinakuanga bikra hata si zile zinapikiwa gidhare. Mostly waga zinatoka Kisumu na Western. Nyanza, niseme tu Nyanza. Hizo zinakujaga na mamitungi you got. Huko nasikia kuna wale original connoisseurs. So damn. Kuna raia zinajua kuitest. Kuna watu wako wanga wanalipwa. Yani wameaminika gidhare.
So you can unatuambia kuwa huko kwa Wajaluo ndio kuna changa somaye.
Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.